bona ngani wange mpela kezenzo no mangama kama kempatu no mangokunye sikule songe savunda songe and we hustle together kojo Noma khona ngikwenzile Noma kukhona ngikushilo Oh we were just not meant to be Ngiyakhumbula sizwana kamnandi Izinto sizenza ndawonye Sihlela ndawonye Sihlala ndawonye Kwashintshaphi Kwalaphi Manje sijikelele Ingabe konke kwakungamaphosiso yini Ingabe konke kwakuyiphupho yini I miss us I miss the great time we had Memories were made Kase gwalapi Mkani wami Ngiyakhumbula sizwana kamnandi Izinto sizenza ndawonye Sihleka ndawonye Sikhala ndawonye Kwashintshaphi
Kwalaphi